amad.unaux.com.
Go already, Chani Sodala. Lucizan, you have to move and you would be Jani, what is the Hani, would not be the visiting Hani. What is Jani? Okay, you don't miss it. Umbanjara,
Sigulina mutabezeka mukuenda wadamu
balabala ulibie
ndaziona masiku a sagoma ose masiku masiku a masiku sagoma ose masiku 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 sagoma ose
so dadala
lelo mapezeka chimwenye mulipanchito
yaba kwa baba baba
masiku lina mutabezeka mutachoko chedwa
yaba kuyoto
lelo mapezeka mwakipanu ngachivele moti
desu mbogo
wako masiku lina mutabezeka mbukuso wa honu
kamwa
sikipino lelo mkunjo ya ndi elokei
masilera silamiga
masiku lina mutabezeka mutakwia
hali yake masifu ulibile lukati
amene honi masiku
aboyo
masiku
inde
saku mause
ause dara
masiku masiku masiku
Kwa basi Kudele Lelo kupala masiba so sembana.